dajimsafi.com.
Oyo mama na kill my shift, ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift, ana kill my shift. Namona ga chumbani, oh chumbani. Anazama kwa ndani, oh kwa ndani. Oyo mama na kill my shift, ana kill my shift, ana kill my shift, ana kill my shift. Nyonga ndembe ndembe, chuma kimeingia mkenge. Nakimbiza mwenge, kona naifini ya sekenge. Ile mikidige segele, anata mfunga paka kengele. Akichuma tembe, bila katijua ni makele. Uyu mtoto anataka ye,
ae anataka bia.
Nita mpata ye,
ae kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my shift, ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift, ana kill my shift.
Namona gachumbani,
oh chumbani.
Anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kili mashifu,
ana
kili mashifu, ana kili mashifu, ana kili mashifu.
Toto nyuma kibinda koi, akana ni misito boy. Yani wachawa ni tetoi, ale chino toi.
Makarama, skatitama, hata waseme misha zoya. Mwambie mama, minda kufa, twende nika kuonyesha.
Toto nataka je,
aye nataka pia.
Nita kupata je,
kwanza zika pia.
Uyo mama na kill my shift,
ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift, ana kill my shift.
Namona ga chumbani,
o chumbani.
Anazama kwa ndani,
o kwa ndani.
Uyu mama na kill my shift,
ana kill my shift,
ana kill my shift, ana kill my shift.
Mama na kill my shift, ana kill. Mama na kill my shift, ana kill. Mama na kill my shift, ana kill. Mama na kill my shift, ana kill.
Hey, as you know, when a man push you, when a man boy you, when a man puff you, when a man.
Ndingi toze kukikangiza.